shankisupplier.com.
Best quality. Walizani tumepotea, kumbe kuni tunachochea na moto unazidi kukorea. Si wanachota unyayo, jeuri hapingwi.
Inapendeza yo, Kisuzuki MC.
What up my man, this is Unstoppable DJ. Fujo kwa mtambo.
Waya.
We piga serebu ka serebu ka serebu ken. We piga dunte 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 dunte. We piga serebu ka serebu ka serebu ken. We piga dunte 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 dunte. We piga serebu ken. Wa dunte dunte. We piga serebu ken. Wa dunte dunte. We piga serebu ken. Wa dunte dunte. We piga serebu ka serebu ka serebu ken. We piga dunte 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 dunte. Me koja kivyangwe na pali kivyangwe. Na benki vyang, sisi pinki mpofu sang. So bibo ndo wanang. Mekuja wote, tucheze wote. Choka tiuluke uke, choka tiuselebuke. Choka tichula uluke, donta tiusiniguse. Donta tiusiniguse, hey. Wananga msejari, wele watolari. Gia kate unapari. We mama shabano, simpige mtoto wa jirano. Simpige mtoto wa nyumbani. Wego maripo wanjani, wego maripo wanjani. We pigia selebu, kia selebu, kia selebu keng. We pigia dunte, 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 dunte. We pigia selebu, kia selebu, kia selebu keng. We pigia dunte, 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 dunte. We pigia selebu keng. We dunte, dunte, we pigia selebu keng. We dunte, dunte, we pigia selebu keng. We dunte, dunte, we pigia selebu, kia selebu, kia selebu keng. We pigia dunte, 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 dunte.
O jamani, hii midundo so watoto watu wazima. Ikipigwa biti wao kawa nasimama. Hii midundo so watoto watu wazima. Ikipigwa biti wao kawa nasimama. Hii midundo so watoto watu wazima. Ikipigwa biti wao kawa nasima. Baba Sabla, sambona umepoa? Sambona umekaa chini? Sambona umepoa? Sambona umekaa chini? Jakati nonyeshezo safi bon. Kainama kainuka kasoga pembeni. Jakati nonyeshezo safi bon. Kainama kainuka kasoga pembeni. Takumbuka enzi singeli pasha. Takumbuka enzi paka manguma. Takumbuka enzi singeli pasha. Takumbuka enzi paka manguma. Kauna vuta bali ya basi puta. We mle pika pipi fugwa chupa. Kame sisi meni purupuka. Ngea kati na unapandisha misu. Kama pipi selebu kain. Selebu kain. Selebu kain. Selebu. Kila mtuwa selebu ke. Haluke luke. Kila mtuwa selebu ke. Hadunde dunde. Kila mtuwa selebu ke. Haluke luke. Kila mtuwa selebu ke. Hadunde dunde. Aikati kuna pu. Wase wa shiri ya kumbi. Watutu wa busa. Wanangu digi digi mabana him. Wanangu Sky Maki, Hanya Boss, Poti Kajire, Watoto Ayombo Kilaka, Zero, Wanangu Pijon Kedi Baba Sabla, Wanangu Gans, Wanangu Mkali Magoma, Mdogo Shira, Watoto Ampez, Watoto Akeko, Champion Imido, Watoto Amagomeni, Amadi Bomba, Watoto Mwananyama, Shubi, Watoto Atandare, Usabio, Watoto Atemeke, Meneja Mwa, Watoto Atong, Watoto Akwazizia, Bafe, Watoto Ambaga, Shirubwa, Watoto Akibiti, Baba Ibili, Fazamrisho, Andingua.
Umelewa kwe, umepunya kwe, umelewa kwe, umepunya wefu jona yompa yompa. Wona yompa, wona yompa, wona yompa berenke una yompa yompa. Wona yompa, wona yompa, wona yompa baefu una yompa yompa. Wona yompa, wona yompa. Wanna yon baba become na yon pa yon bang. Wanna yon bang. Wanna yon bang. Wanna yon pa chayiri na yon pa yon bang. Wanna yon bang. Wanna yon bang. Wanna yon pa stop.
Nakubaliana sana na XXL mikitu mikubwa. Kwa somivo awe Pigeon Terry baba kena mtisa. Nakubaliana sana mselo wa bereke. Awe mwana mkutairi baba hudu. Anakubaliana sana mselo wa lipo. Inapendeza yo. Mtoto wa Kambodia. Mtoto wa dola moja. Awe duke don't touch.
Fuji on the mix.
Shanky Supplier.com.